makosa, usijali na iyo. Yeye anasame kile umeshafanya. 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 Mola anatuita sisi watu wote. 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 God is calling all the people. 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 Hata ukitaka kitu hebu enda kwa yeye. Hata ukitaka nini hebu enda kwa yeye. Hata ukitaka chochote hebu enda kwa yeye. Yeye anasame kile umeshafanya. Mola anatuita sisi watu wote. 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 Nyasaye ya huranganga hunye bandu vosi. 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 Nyasaye ya huranganga hunye bandu vosi.
Sisi watu wote. Mola anatuita sisi watu.